ganga boy. Eva kuba kusamura denko music.
Nnumi rwabo nake tuli walala. Bananze neisano lyange. Uburi wembo nabatya walala. Mutima gukoba ntinecho. No musoga yakera ntiagalya walala nagalume nyama. Chiboneka chitia singa tena tena tuwanga kwa ukana. Tuwari mba rimba kimisa chila love utuwa itata. Kwa kalonya mutimira tokuwa ilalu. Kuliloba na babunga wa kuendeza.
Masila chomba kuwa nendeza.
Nendeza mkwendeze.
Iraze nyeze la chomba kuwa mkwendeza.
Nendeze kwendeze.
Tia lina chafilo we kule mesa.
Nendeza mkwendeze.
Oburi
kulowoza kweso niwa ola kumotivetinga. Niwa kukoba watigambo chidala. Chikuyamba kuncho kukira. Kale tutawa mumani. Ute changa changa bangu. Echidemye tutame banji. Echirunji niwa kukweife banji. Atirizi webi singa uwi. Daka story cha wana baganda bo. Niwa banese intiki singa yomwane. Chawanga baganda bo.
Imi kwane miru chashota chitetaka, chitetaka.
Iwe jori no mana famire jyo singo kwetaka.
Zila chomba kuwa nendeza.
Nendeza mkwendeze.
Iraze nizila chomba kuwa mkwendeza.
Nendeze mkwendeze.
Nina chafiro we kule mesa.
Nendeza mkwendeze.
Bananze neisa nuriange.
Uburi wembo nabati awalala.
Mutima kukoba ntinecho.
No musoga ya kera ntiagalya. Walala nagalume nyama.
Iye chibune kachitia singa. Tena tena tuwanga kwa ukana.
Imi kwane miru chashota chitaka, chitaka.
Iwe jori no mana famire jyo singo.
Say.